Wadde mu Uganda, tewannaba omuntu yenna ayogerwako nti yabuuse n'akawuka Hunter virus, kati akataataaganya amawanga agawerako aga Bulaaya. Naye bannassaayansi basabye bannayuganda babeere beegendereza nnyo naddala ku bintu ebitera okutambuza obuwuka obwo, gamba ng'emmese n'obusolosolo obutonotono obubeera mu maka n'ebitundu ebigeetoolodde mu ggwanga. Obulwadde bwa Hunter virus bwatandikireyo mu South America era nga kigambibwa nti bugenze busaasaana mu bitundu eby'enjawulo eby'ensi, ng'ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna World Health Organization kimaze okufulumyawo ekiwandiiko ekigenda kirabula amawanga gabemeegendereza oluvannyuma lw'ekyombo ekyali kisaabalirako abagagga kumpi 17 ogenda okufundikira ng'abamu ku bo babuuse n'obulwadde buno. Dr. Elizabeth Mugamba ng'akulembera ekitongole ekidduukiriza eky'ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna wano mu Uganda, agamba nti wateekwa okubaawo okwetegereza naddala okw'abasawo ne bannansi okusomesebwa engeri gye bayinza okwerinda akawuka kano.